DJ 38, DJ 38,
Black Market Records.
Yeah. I'm Jackie.
Magic anger on the beat.
Bajuka ni kama unarusha mamikono Tingisha kichwa chungu sivunje kisogo Teremuka, teremuka, kako no kono Basi ni kionjo, tuende mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Sasi inadonjo, wasi ni kumoto Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Sasi inadonjo, wasi ni kumoto
Kaleka dance, check kaleka dance Kwanza kiwa kijaba, ndo napewa kichance Low but sure, no kizi toko na relax Rusha mikono juni kama hujui kudance Ah, toa kofia na mikono kulia pa Panguza kihara bas, notoe kijasho Moonlight love kwa jua na mpango wa kando Ndo, ndo, ndo kisianda maithana madhano
Hey, mami yondoko, mami sipoko Kakuna njoti, tunachana na popcorn Ongeza flow na dojo, tumedonjo Alisema ni fast time, but yo ni uongo Sikie nyeji huyo dem ni mwitu See through niliacha chuo ni pedi pitu Itu dani ya msitu iko na jitu Please tu nime mada hariwa shukitu
Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto
Roundi za mtaani kapata mia khalifa Mia kadhama mia kajipa Pale kwa local kwa ile mbogi ya FIFA Teremusha, teremusha angusha kakalita Alikula fist, kirimba, alikuja fist na rira Na tuko east, tuliza venya alifanywa Miondoko lazima, ondoka kama umezima Uliza Harry Grace venya alifanya
Alichoma mbogi wakadai kuokoka Hapa kaujiku dance, nurudi kulumetoka Ndani ya club fast, na wamusho kutoka Rombos ya boys fit, nika kiuno inamoto Oka, one night na mini unaomoshwa Miondoko fanyo tu kama kopo mekosha Ukikamba Bila boti unaondoka Vunja mifupa miondoko bado slow
Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 mio
ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto Anji anji buddy shake your body Anji know you want me Try me
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata, kionyashwa nipa furaha, itakidi timechanga, you sadaka, akiwa lai nimekupata, can't lose you, niko rada, big size, jiki baby, uko sawa, I'm addicted, Angela, my dawa. Angie, Angie, buddy, shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
Angie, Angie, buddy, shake your body. Angie, know you want me. Try me,
yeah,
try
yeah.
me.
Hey. Why so enticing? Body look good, body like munchies. Figure here, boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Ay, touch it, lick it, ride it. Central, how to treat private. Niko na bidhaa, nani mali safi. Mr. Officer, I don't need sirens, yeah.
Angie, Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like I know you like freaking, I know you sound easy Angela, am I the one scheming, am I the one cheating Or you just don't feel me
Angie, Angie, buddy shake your butt Angie, know you want me Try me, try me
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound
Sijaleo
kila mtu amepewa na sijapewa
nani
mimi ndio nalipa bill na kila mtu amelewa na sijalewa
sijaleo okay na scheme na panga
scratch in a bamba. Me and myself best duo Habib na Manga. My steams na panda, luku silk ndio pamba. Na matritu shapanda na inachunisha kinanda. Hapa derepe kenyo kusoba kwa ndai. Shots kidogo washatu na oya songa my guy. Hatujafika lianza mapema shamora kwa ndai. Before to sell kuna swara mispendagi walai. Na kuna sponsor si ametuma waiter. Kaleka buda pale kanadai kukubongesha jo. Kama ni pesa we mambia sinaga pressure. Tuko wote na ni uno solo ndio anacheza jo.
Pesa yangu safi kila mtu wamebewa na sijabewa.
Nani mimi?
Nani mimi ndio nalipa bill. Na kila mtu amelewa na sijalewa.
Sijalewa, sijalewa.
Pesa yangu safi kila mtu wamebewa na sijabewa.
Nani mimi?
Nani mimi ndio nalipa bill. Na kila mtu amelewa na sijalewa.
Sijalewa, sijalewa. Upepo wapi Nairobi? Tunakesha hatuombi. Kuna kota kwa pochi maini na kata ni hobi. Jam na mangwana rumba ni asam mangwana. Nositishe maheni huku kwa chuo mhawana. Lakini leo after party uptown. Paparazi kwa parking tukifika na run down. Ligi bado soni kiwa solo au na mbogi. Mtu wako chunga fiti woni ya shanoki. Loki kuna chali flani mina mdai. Loki akidai anadai na mwai. Loki ama ni vile mini kohai. Loki huku niko kukofaya sana na sitoki.
Kila mtu wamebewa na sijabewa.
Nani mimi?
Nani mimi ndio nalipa bill. Na kila mtu amelewa na sijalewa.
Sijalewa, sijalewa.
Pesa yangu safi kila mtu wamebewa na sijabewa.
Nani mimi?
Nani mimi ndio nalipa bill. Na kila mtu amelewa na sijalewa.
Unadhani ni wako sio wako. Ala una jam na mambo bado. Na ise tifiti ya naihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Jabel, kairetu. Kwa mpasho, jichopevu. Ulisorora simu ndio ujamtu. Na ukizuba na panda mbegu. Aliacha sleju ya kienyeji. Ambare hiki tunia wengi. Yako ni ugali anataka keki. Wacha kujistress hakuna mapenzi. Huku wayambiwa plenty fish in the sea. Hikem ni ya wajanja wacheza left wing. Through pass hadi mtu hunge waidhani. Ogopa mwenye atapaya hadi oji. Unadhani ni wako sio wako. Ala una jam na mambo bado. Na ise defeat ya naihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu.
Ni wako, akiwa kwako. Akitoka inje, ni wetu. Mulize, ndio akuje kwako. Alikuwa wapi, si alikuwa kwetu. Uda boss, acha kubonda. Mimi na wewe ni shareholders. Asanti ulimba yanguo. Alikuja aming'ara. Nilimnyandwa na hiyo nguo. Ile nguo ulimnunulia. Najua inauma. It's no sharing. Kana hilo sharing is kiata. Kama umecatch we move on. Me I'm the shoulder to lean on. Ukifanya alie ye ukuja kwangu. Na mbembeleza tunaenda kwangu.
Unadhani ni wako sio wako. Ala una jam na mambo bado. Na ise defeat ya naihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako. Ni wetu. Sio wako. Ni wetu. Sio wako.
Every time I'm moving with a beat to your speakers. Every time I'm holding on the mic, I deliver. And my whole intention is to make you a believer. Nexi on the mic, Nexi believer.
Girl, I'm chachito. Okay, and the learn that you want the chito. I'm gonna do baby mean the prickle. I'm gonna do baby mean the prickle.
Give it to me well. Mini bronze, I handle very well. I yole nikaibai Githurai. Ujui Nairobi my guy. Unalalaje kwa gari za Githurai. Once bitten twice shy. Ukikuja Nairobi, pull up your socks. Pull up your socks. Usilalishe, pull up your socks. Hapa ukizuba unaibiwa mpaka socks. Hapa Kanairo, pull up your socks. Pull up your socks. Usilalishe, pull up your socks. Hapa ukizuba unaibiwa mpaka socks. Kibera dando uruma kayole umoja. Lala kasungura macho moja. Nyumba yangu iligeuzwa vacant. Walini spray nikilala kanisanya. Hiyo ni gari uko ndani siketa. Funga dirisha amu talala mteja. Madam beba kibeti na mbele. Hiyo kibeti takatwa katwa na wembe. Siri ya kuwa void ngeta. Ni kufika home mapema. Nairobi ndo ulimwengu. Kau kufunzwa na mama kwenyu. Ibiwa simu kayole nikaibai Githurai. Ujui Nairobi my guy. Unalalate kwa gari za Githurai. Once bitten twice shy. Ukikuja Nairobi, pull up your socks. Pull up your socks. Usilalishe, pull up your socks. Hapa ukizuba unaibiwa mpaka socks. Hapa Kanairo, pull up your socks. Pull up your socks. Usilalishe, pull up your socks. Hapa ukizuba unaibiwa mpaka socks. Oya, lewe ya kwako. Ama tasi lazima ulewe. Usipeleke bai yota mayako ya tako. Utalamba mchele. CBD jibebe mzigo. Hata wakute punda hata kama ni mzito. Pale utisi usicheze patapotea. Izo pesa zako wakizipata zitapotea. Usipak gari penye jai lalanga. Amu utapata side mirror Kirinyaga. Msupa lift kwa gari ya mtu anakafisi. Usikubali hata kupeleka missing. Nairobi usulize direction tena. Watakonyesha route yenye utenda kupigwa ngeta. Unabambika jumuzi wa simu chip. Chunga sana yo ni matope wamekuchit. Ukikuja Nairobi, pull up your socks. Pull up your socks. Usilalishe, pull up your socks. Hapa ukizuba unaibiwa mpaka socks. Hapa Kanairo, pull up your socks. Pull up your socks. Usilalishe,
pull up your socks. Sherehe bila mama nzi ni uongo. Sunajua wanatukoleza. Tukinywa tunapopati na uhondo. Akabi anapembeleza. Tunapenda mushende. Paka tunabombana na waiter. Tumechafua meza. Paka mademu wanajileta. Napenda pombe mbe. Ninyo nilewezi ni bebe mbe. Hapa kushoto. Nimejawa na watoto. Hatuna pressure. Tuko happy tunafurahia. Tunapenda mushende. Paka tunabombana na waiter. Tumechafua meza. Paka mademu wanajileta. Napenda pombe mbe. Ninyo nilewezi ni bebe mbe. Hapa kushoto. Nimejawa na watoto. Hatuna pressure. Tuko happy tunafurahia. Kipati haichaguiri. Vienyeji wanakubali. Na shereni ya kila mtu. Kujibamba ni nafasi ya mtu. Watu wabia mchezeshe vitambi. Wa whisky mwendele kudansi. Jina wengi mwendele kuwine. Watu wa soda nyimu pewe stro. Tunapenda mushende. Paka tunabombana na waiter.
Safe fest, safe banga. Ama tuta do it your way. Yeah, wacha ni kuse. Kusi ni yoko, baby. Leo na finesse, na finesse, na ujanja, eh. Leo nja maintain. Ukini kuna bag, nitaku kuna front. Ebu baby, don't let go. Ukini pesha, nitaku pendo. Eh, this the kind of love. Make you make me do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Eh, I make you make it show it, show it, show it, show it, show it, show it, show it.
Kuna, 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 kuna.
kuteka mpoa sai. Sezi bayo pombe alafu mini zirai. Sakata sakata rumba rumba. Sakata sakata kuna nyuma. Chuchuma kuna wevunja mfupa. Tumia mikono kishinda mikuna. Kilicho pandwa ni ulicho kikuza. Na kiki kukuza ni juli kichuna. Na kisipo zama ni jwa kijavunwa. Na kikizolea ni juki memwaga.
My ass, your waist.
Tunataka kucheza. Shida ni mingi. Leo nataka kucheza. You know, we just wanna party and enjoy. Leo lazima nyama kwa wingi, ugali kidogo, pombe kwa wingi, chesa kidogo, mapenzi kwa wingi, chuki kidogo, situzitoke mdogo. Before the sun fits on us, tujibambe pamoja. Before the sun fits on us, tulewe pombe pamoja. It's all about good vibes, and inshallah. Good vibes, and inshallah. Good vibes, and inshallah. It's all about good vibes, and inshallah.
Them all of the girl them what I want every day we do it for the fun them. Fun them. Sexy ladies in the party. Man about money and you know it's an anthem. Give thanks to the Most High. Every day a blessing you see and we multiply. Bigger picture now your good side. A bigger picture now your good side. Jump up a wing and wake your dog go. We see your girl picture on my photo. Pigia Cindy, pigia Chocho. Now do not root this up go. Cause I know you sacrifice. Tujibambe pamoja. I know you sacrifice. Situ chome kimoja.
It's all about good vibes, and inshallah. Good vibes, and inshallah. Good vibes, and inshallah. It's all about good vibes, and inshallah.
Kukosana na wewe, siku tarajia. Kuwa mbali na wewe, aki imeniacha babaya. Kutengana na wewe, imenibadilisha sana. Nimetamani nilewe, aki nakunywa na sasa manjambia. Nini wature jini, haya mapenzi yalinogana. Kumbuka tulipeana majini. Leo baby kesho tomato mitandao ikaleta vitina. Ukawa uambiliki na mikichwa changu na kigavimba. Nikawa sisemezeki. Inauma, inauma lakini nitazoea. Inauma, inauma lakini nitazoea. Aliye mwanaume duniani ni kuzoea. Aliye binadamu duniani ni kuzoea. Tunashindwa. Dance
Kamisi, oh Kamisi, Kamisi na baika uliwacha na nusanga ndio nilale. Oh yo yo, tutaambia nini watu Regina? Haya mapenzi yalinoga na kumbuka tukila bata na bia. Bate after bate, shetani gani alituingilia? Akatuweka asanda hilo vito bali menifikisha.
Is it pink or is it blue? Ukitaka weitisha. All your life misunderstood. Iyo yote ni maisha. Now they wishing they were you. Dancing in my t-shirt.
Move your body, move your body. In my oversized t-shirt. Move your body, move your body. In my oversized t-shirt. Move your body, move your body. In my oversized t-shirt. Move your body.
Move your body, get closer. Morning baby, looking sexy in my boxer. Sijana siku tulikesha. Izo beshi na rumia manyata osha. Bounce that bam 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 bam. Have you ever danced with a dancer? Don't worry, any chance umepata. Bass down, don't stop, show off. Washa kimoja basi baby, ndo to take off.
Don't take it off, I like how you moving. Showing me that body. Say what you want, I'll give it to you, yeah. You don't feel like talking. Ooh, you take it on love. Back, I wanna see some more, yeah. You know you look so fine, so fine. I wanna see you when you whine.
Move your body, move your body.
In my oversized t-shirt.
Move your body, move your body.
In my oversized t-shirt.
Move your body, move your body.
In my oversized t-shirt.
Move your body, move your body.
In my oversized t-shirt.
Coming on way, now I'm on the highway. 16 Don't need the drinks, drinks, drinks. Gone with the drinks, more baby. Coming on way, now I'm on the highway. 16 girls, giving up my body. Don't need the drinks, drinks, drinks. Gone with the drinks, more baby. Hey baby, gotta bring your drinks. We are celebrate, we are real men here. Baby, gonna.
Maliza mazenye mono jona mjoi wa Hadija. Na mina need to prove no point for the media. Go ahead and light a joint for this feature. Riders kuta kuta coins ni mamita. Na penti kasi wa boy ni Anita. Kanaro wame nebadika jina Sonko. Kogalo masi vili gimi ndio na control. Odi dance it ambu history ya zonjo. Na tambla hita shikwa aje bila bongo. Na kila mkichunisha debe wana turn face. Tadhani wa muna manjege ama sanse. Niko zabi juu ya bebe na machampes. Haters na pair headache vile na run place.
Nasema minda kitwari yoga paika mi my crew. Kazi yetu ni kushinda nkupari. Cause this my life and my rules. Tumeshika mtani kwa ghetto. Majembo hadi so weto. Kana shika leo mbaka kesho. Mr. Tumbla wapi kamleso. Kamleso.
Wapi kamleso.
Wapi kamleso.
Kamleso.
Wapi kamleso.
Wapi kamleso.
Tamesu, Sapi Tamesu, Sapi Tamesu, Sapi Tamesu, Sapi Tamesu.
You didn't know Kwonko can speak another lingo, and I make it look simple. I'm a teen, this shit, just living it up. I got many flaws, let me switch it up. Umeshtuka misikai, na kizungwa kiwalai. Nimusho mwezi na jidai. Dona kunywa chupa, sikunywi ndivai. Do shere, tunapiga presi ya nguvu. Mali pombe na sabi wanatunjugu. Akiana ni leo nikishika mutu. My chick, atenda kuku. Lamba chuko, kilamba mutu. Tupa luga, kamata mutu. Chuma mzuri ya inaga kutu. Akipi 100, me and OG, we blowin' this money. Yeah, you know we run the streets, you know we killin' this shit. Level up.
Nasi mami daki tuari yoko paika mi mai. Kazi yetu nipo shindanku pari, push this my life in life. Kumeshika mjani kwa geto, majendo hadi so geto. Kana shika
nukata mjani. Nikono wako chama, we have to do this again, man.
Tell me on the track, by the way.
Break it all,
tapo.
Spin the bottle,
tapo.
Ikimshika basi pita na ye,
tapo.
Spin the bottle,
tapo.
Truth or dare,
yeah.
Truth or dare,
yeah. Yeah.
Tuko kwa ba, na mbona ujaka. Mbona umezuban kama chali ya mekata. Auko na nja, hauna chapa. Kan kuchafu elko na ganji na masa. Dandi ya dada, tebo haijaja. Kunyia kwa chupa ama kunyia kwa jag. Leo ni meja, oda hizo bitha. Story za umbido, achia meja. Kunyua mvinyo, cheza na mwiko. Nishambia mam, nimepata jiko. So kuwa simple, punguza deal. Mdomo mdomo nyingi utabaki single.
Break it all,
tapo.
Spin the bottle,
tapo.
Ikimshika basi pita na ye,
tapo.
Spin the bottle,
tapo.
Utakunywa na kamino, kisha nkupeleke kwa kasino, tatandika na katoe tukawino, one boy simchezo utalia,
wanawe, sisi ni nare, sisi tujifichi tukicheza kamare,
kona watoto tunabundara, dogo mdogo mdogo tunabundara, mikicho,
tapo,
spin the bottle,
tapo,
ikimshika basi pita na ye,
tapo,
spin the bottle,
tapo.
Majini kabila finyo tukia disi ya mambling. Na minoko zote ni mongo toka sita. Big black blister, bling black mister. Big gold sister, bad leg patista. Face wezi na dietka, rada tukipita. Pesha piga luku kuja tukule mapita. Waajabi, piga luku kula waajabi. Waajabi, piga luku kula waajabi. Waajabi, piga luku kula waajabi. Ni mangoto, mangoto moto moto. Kwa mkono wa kushoto. Clack spong, clack, sami gang fit shine. Mabati kwa wingi si jao mani za mine.
Lagunya, delta.
Tamakati si kwa fine. Kagwanda si origin, don't waste my time.
Me tell my man say, tangulini ni parare mimi aje. Combatos dali sanse. Alafu pale IG wa kule update we. Daily ni kanisande. Maziwa mini na kajale. Luku nilipiga ngware, utanipata na ingine tena after. Fighting niko freshi, dhudha na majegi. Comrade unatiki, kanero utaishi aje luku na yo haitesi.
Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi.
If you're not dancehalling, don't call me. Good vibes and big money. It's fit like honey.
Lazima idunia mzima itajua minani.
Kid girl is one fuck shitting company. Na mina pita na yosu na jora dani gani venye awa wapuwa unichanganisha. Watakuja kunibakisha. She left the dance and style.
Dance and dancing to the dance and wine. Yalla move that twist to the left to the right. Shake it, shake it, slither like a snake. Stick it back, bend, break it, break it, do it real. Don't fake it.
She African duck, chocolate thin, black coverage. If you're not a hard man, you can't manage.
Dance hall queen, dance hall queen. Chilling with the dance hall king in the dance hall ring.
You're not dance halling, don't call me. Dance hall every night and every morning. Dance halling, dance halling. Dance halling, dance halling. If you're not dance halling, don't call me. Dance hall every night and every morning. Dance halling, dance halling. Dance halling, dance halling. Bad girl is with tattoo on skin. Put your brown skin body on me. Simultaneous equation, calculation, complication is a way to open it complete. Do it for the culture, rock it like a master. Yeah, preach it like a pastor, pon the church structure. If you're not king when I speak, when I'm teaching you this trick, so all you wanna do is slip, then you're looking for the recipe of disaster. I'm a ding, I'm a sling, I'm a bling. Kadila miku, I'm a vitu muku, I'm a ding. You made in a wako, I'm a umid in a queen. Kahuni amini, ulizara queen. Aye, da, 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 da. If you're not dancehalling, don't call me. Dancehall every night and every morning. Dancehalling, dancehalling. Dancehalling, dancehalling.
If
you're not dancehalling, don't call me. Dancehall every night and every morning. Dancehalling, dancehalling. Dancehalling, dancehalling.
DJ 38K
MC, still MCA, USA, USB, Naka Charger Type C. Character, we may develop it back. ADHD, Ghana, A, B, and B. MC, still NCA, USA, USB, Naka Charger Type C. Karatang, we may develop it back. ADHD, Ghana, A, B, and B.
Screen yangu, badoni JVC. Old school blood, me wanna KBC. Kitu ambaya si wa siski. Watu wa CBC uneza Twitter Gen Z. Same thing she still never change. Bado MVP tukimalizanga game, yeah. Sioni haya zetu zikikana shi. Mindo VIP kwa show zote mna attend. JWK ukituona GAK. Jeshi ya B imekam kuwaribu South Sea. Barricade kuna wale wanaike. Jeshi ya D imekam kuwaribu South B. AV ukide tuchome scene. Tachoma picha jwa tunaga ID, yeah, yeah. MP ya JSK ya our plea, yeah. Mara IBC vitu wate tusaidi, yeah,
yeah. MC, still MCA, USA, USB, Naka Charger Type C. Character we may develop it back. ADHD, Ngania A, B, and B. MC, still MCA, USA, USB, Naka Charger Type C. Karatang, we may develop it back. ADHD, Ngania A, B, and B.
Yo, ni kami ndo nilioletea corona. Warabonga very bad, loud, oh, my hate, I'm the snake hula corner. Sababu shit sao muse yone shangaroga nsi. Nikitaka peng labda nikitake ring. Lupita anyezi labda akitaka ring. Njuu ni kuficha ring tukeduma featuring. Sprite lean na niko bean. Dry jean na niko teen. Hi honey I'm home. Nazi kindergarten magithesha. Since kindergarten na dengi kukadesha. Mombasa na Ivasha. Ama ni kupeleke Rhodesia. I'm a damn Bakamoro. Achani ani kuwai goro.
MC, still MCA, USA, USB, Naka Charger Type C. Character, we may develop it back. ADHD, Ngania A, B, and B. MC, still MCA, USA, USB, Naka Charger Type C. Character, we may develop it back. ADHD, Ngania A, B, and B.
Sinko ma vitu, nani rea, nani rea. Buff, bus, wash a light, bigger shots, Mike. If it goes siku, su tani pair, tani pair. Jap, jap, back it up, make it drop, so. Till I reach the corner.
Bona.
Bona. What you mean Bona?
Bona.
Bona. Oh, you mean Bona.
Bona.
You rockin' with the best kijana ni performer. And you ain't seen nothing, this just the warm-up. Kandanda na safisha ni to Maradona. She jugglin' the balls like Barcelona. Slim wrist, big thighs, make a nigga go nuts. You been overworking, man, you need a bonus. You deserve a damn, yo, you all grown up. I'd buy you a Benz dollar, kini mbona. Mini jizi inje ama dare. Engineer gizi giza dingware. On point kama suti za burale. Highlight shinda zing watandale. Atwende getu uko mbogi na weza tupona. Nkona pato langata kando ya bombas. Ngong road haina life uko tainiona. Baniko uku sahi usulize mbona. Sinko mavitu nani rea. Buff bus washa like bigger shots Mike. If it goes siku suta ni pair. Tap tap back it up. like it rock. So kena ndapo kwa sinyulize mbona mbona dissecting back up kwa kona mbona niko sure hii utaiona mbona mbona sinyulize mbona ingana fina place this thing on ya mbona I finna hit it till I reach the corner mbona mbona what you mean mbona 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 oh you mean mbona. With a format iPhone that was set, you can be an owner. So take a lesson, my juhudis charibu kuchoma. Nko particular na Tesla danushani soma. Sugar mami afanane na Madonna. Bora neza meza njwanga kele well ya Jonah. Puss puss killer cat, I don't mean Thomas. I'ma keep up a kind of tupa manze ya magona. Your father told you not to mess with the goons Bona. And now you want to come and rest in me room Bona. Every day you keep on texting me news Bona. Saying you want to have sex in the moon Bona. That depends on your head game, minyalo mwonya.
Omera bet bana musit bada nyona.
Todo luo bendo hinga inyalo konya. Jaber mwona, misi informa. But after alone yo makope pake rexona. Snanga shida na kenyeji boda neza nyonya. But at least pack a makeup na kafes tona. Any day business is pretty vicious blown up. Confidence ma demwa get your manners really gone up. Dawari ya mitambili mini toy
Bona.
Ikifiki apo I'd rather remain alone. Seku shinda buda noma prepare for trauma
Bona.
Kani wanyeri red flag coma
Bona.
Ni ma savage kasara kona. One mistake kana kukacha transformer sin koma vitu nani rea
nani rea
bath pass washa like bigger shots like if it goes sick so tani pair
tani pair
jack jack back it up make it drop so feeling like a bell sing this in Bona Bona that's sitting back up
Bona Bona
Jack Jack on the Jack on the
Jack back
up baby girl back up back up baby girl back up
if I shoot you mama you will do
back up. Baby girl, back up. Back up. Baby girl, back up.
I get the money, baby, with you.
Girl, can you show them all your body? Let them understand I'll be calling you money. The level of ease and the life of the party. Rocking all the shoulders and the necks with your body.
My brains, really turn me on. The Peter, young, Kenya to the wall. Beauty and the brain, beauty and the brain.
Beauty, brain, the beauty and the brain. Back up. Baby girl, back up. Back up. Baby girl, back up.
If I shoot you, mama, you will do.
Back up. Baby girl, back up.
My girl, just back up. Me loving you up at the my girl, just back up. And every time you bump, bump, it get harder. And every time you jump, jump, it get hotter. It is your body, girl, that really turns me on. And every time you come around, you make me wanna run.
King of the jungle.
Back up. Baby girl, back up. Back up. Baby girl, back up.
If I shoot you, mama, you would do.
Back up. Baby girl, back up. Ameniweza, 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 ameniweza,
listen, chuchu. Anavyoila balamba, naza kutetema na kumegesha matoke ya moto. Nampigisha misamba, anacha kusema na kamezesha bidoke katoto. Akianza kukataga na kwa cheesy bro, unaula kutaga tayari is and slow. Kanika mata kwenye these and bows, oh no. Baka sijui vipi nita flow, no. Nakuwa kama cheesy flow, muno la kutakata yani ease and slow. Mana kanika mata kwenye these and bows, oh no. Baka sijui vipi nita flow.
Kanavo cheza bata, yuno juu ya meza bata, ameniweza bata, navyo ni chomeza bata.
Kanavyo cheza
bata,
yuno juu ya meza
bata,
kameniweza
bata,
kanavyo ni chomeza.
Bye.
chai meni de Ogopa marafiki wa whiskey Utazima by force anyway Air Force 24 madiche Pre-game tukiwa kwa highway Unazimia kwa club Kesho tutoe log Tulewe again and again
Hey, tushafika
Unafanya niwe cheesy Your body tam tam kama sweetie You look so fine kama malaika Baby come close ni kucheze gita Pam 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 pararida Kata kidogo unanimaliza I love you baby my señorita Oh my señorita I like the way you smile so fine So fine, so fine I love the way you talk so fine So fine, so fine I like the way you smile so fine So fine So fine, I love the way you look so fine, so fine, so fine. Baby girl, you take me to the moon. Going redone, your love and affection so cool. I'm feeling so good, I'm feeling so good. Nataka nifunga ndoa nawe mlele na wewe, baby. Nikuvisha pate kanisani mlele na wewe, baby. Unizalie mapacha, mapenzi ya mechacha. Ata waseme sitokuacha. Oh na 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 na. I like the way you smile so fine, so fine, so fine. I love the way you talk so fine, so fine.